waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dadka da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 60 sano ayaa hadda loo ogolaaday inay qaadan karaan tallaalka Pfizer halkii markii hore loo ogolaa oo keliya tallaalka AstraZeneca. Dowladda Australia ayaa aqbashay soo jeedinta xeeldheerayaasha caafimaadka ee ah in da'da ugu yar ee Pfizerka lagu qaadan karo laga dhigo 60 sannadood. Isbeddelkan ayaa waxaa sababay kadib markii ay dhinteen 2 qof oo dhimashadooda lala xidhiidhiyey tallaalka AstraZeneca. Dadka hore u qaaday duruddii koowaad ee AstraZeneca ayaa lagula talinayaa in ay durida labaadna ku qaataan isla AstraZeneca-da. Wasiirka caafimaadka Greg Hunt ayaa sheegay in dadka da'doodu u dhaxayso 40 ilaa 60 sano loo diyaarin doono tallaalka Pfizer.
We accept the advice and
Hesitancy
is still quite low in Australia. We know that over 70% of people are intending to get vaccinated.
Isbeddelkan ayaa la filayaa inuu sii dheereeyo dib u dhaca tallaalada kaydka Pfizer oo kooban awgeed. Premierada New South Wales Gladys Berejiklian ayaa dadka reer Sydney ku guubaabisay inay yareeyaan dhaqdhaqaaqa dhowrka maalmood ee soo socda si loo xakameeyo fiditaanka COVID-19. Waxay si gaar ah u carabowday dadka deggan bariga Sydney oo ay kula talisay inay taxaddar dheeraad ah lahaadaan. Tirada kiisaska cusub ee New South Wales ayaa hadda gaadhay 3, kuwaas oo kala ah nin wade baabuurta raaxada ah iyo xaaskiisa iyo haweenay jirta 70-sannadood. Premieradu waxay si gaara u carabowday dadka deggan bariga Sydney oo ay kula talisay inay taxaddar dheeraada lahaadaan, isla markaana xidhaan face mask kana fogaadaan meelaha lagu badan yahay.
Haddii aanay aad muhiim kuugu ahayn inaad tagto meel lagu badan yahay
ama aad ka qayb qaadato howlo bulsho dhowrka maalmood ee soo socda, waxaanu u sheegaynaa qof kasta in laga caaganaado oo feejignaan dheeraad ah la yeesho, ayay tiri. Booliiska ayaa hadda baadhaya in wadaha baabuurta raaxada oo qaadqaada shaqaalaha diyaaradaha caalamiga ah xidhan jiray face mask markii uu shaqaynayay iyo inuu istallaalayo in kale. Tanna waxaa sababay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in aan wadahaasi tallaalayn, inkasta oo dowladdu hore u sheegtay in dhammaan shaqaalaha ku lug leh shaqada hoteelada karantiilka la tallaalay. Baaritaankii coronaviruska ee lagu sameeyey wadahaas ayaa laga arkay inuu qabo nooca coronavirusta ee Mareykanka ka jirta, waxaana hadda la baadhayaa in coronavirustu ka soo raacday shaqaalaha diyaaradaha Mareykanka iyo in kale. Wasiirka caafimaadka New South Wales Brad Hazard ayaa xasuusiyay wadayaasha oo dhan mas'uuliyadda saaran haddii ay ka shaqeynayaan airportka Sydney.
What I will remind all drivers who pick people up from the airport more broadly is that you have obligations.
Waxaan xasuusinayaa wadayaasha airport-ka dadka ka soo qaada guud ahaan inay tahay waajib ku saaran, waajibkaaguna yahay mid sharciyeysan, ayna tahay inay maalin kasta la baadho candhuuftaada oo aad xidhataan qalabka PPE-da, ayuu yiri. Kalkaaliye caafimaad oo qabta caabuqa COVID-19 ayaa goob labaad ka shaqeysay kadib markii ay dar yeeshay dad caabuqa qaba oo isbitaal Melbourne ku yaala ku jira, iyadoo haddana tagtay goob dadka lagu tallaalo. Kalkaaliyaha ayaa dar yeelaysay 3 qof oo da'a oo ku jiray isbitaal gaar loo leeyahay oo la yiraahdo Epping Private Hospital, oo ay dabadeed 2 door ka shaqeysay isbitaalka Northern Hospital iyadoo oo laga yaabo inay caabuqa qabtay. qolada door ay Epping Hospital ka shaqeysay waxay kala ahaayeen June 11 iyo 12 sidoo kale waxay booqatay goobta talaalka ee isla isbitaalka Epping Hospital iyadoo oo 4 taariikhdu ahayd 16-kana laga helay caabuqa madaxa ugu sareeya baaridda coronavirus ka ee Victoria Jerome Wema ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay waxa uu muuqda khalad shaqo gelin oo dhacay iyadoo aanay ahayn in kalkaaliyaha loo ogolaado buu yiri inay meelo kala duwan ka shaqeyso dhinaciisana afhayeen oo hadlay xisbiga mucaaradka Victoria ayaa sheegay in khaladaadka nooca yihiin kuwo marar badan dhaca
It's beyond belief that we seem to be having these problems arise again and again.
I mean, if you find a reasonable belief, you had something happen for the first time. Mucaaradka Labour-ka ee heer federaal ayaa sheegay in isbedelka cusub ee talaalada awgeed ay tahay in wacyigelin xoog leh loo sameeyo bulshooyinka kala dhaqanka duwan ee soo galootida ah. Mark Butler oo ah afhayeenka mucaaradka Labour-ka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay waxa uu ku sheegay la'aanta macluumaad lala beegsanayo bulshooyinka kala duwan ee Australia.
Well, I'm deeply concerned, particularly in migrant communities, that there haven't been enough targeted campaigns around
the good reasons for getting vaccinated against COVID-19. And that's a point we've had for some weeks now. Xaddiga shaqo la'aanta Australia ayaa bishii May ee ina dhaaftay hoos u dhacay 4% taasoo tirada guud ee shaqo la'aanta waddanka ka dhigtay 5% qasnaji George Frydenberg ayaa sheegay in ay nambarada ka dhex muuqdaan haweenkii ugu badnaa abid oo shaqeynaya
participation was up underemployment was down
ka qayb qaadashadu way sareysay shaqo yaraduna way hooseysay 115,000 oo shaqo ayaa la abuuray oo 85,000 yihiin shaqooyin buuxa 115,000 ilaa 160,000 waa haween maanta waxa shaqeeya haweenkii ugu badnaa abid ayuu yiri Berrito oo jimcaadi ilaahay ka dhigo saadaasha hawada waxaa la filayaa inay noqoto sidan soo socota Perth qorrax 19°, Adelaide roobab yaryar 15°, Melbourne roobab yaryar 14°, Sydney roobab yaryar oo suurtagal ah 19°, Brisbane inta badan qorrax 12°, iyo Darwin oo qorrax 33°, halkii dollar Australian maanta waxaa lagu sarrafayay 76 senti oo dollarka Mareykanka ah, warkiina maanta oo Khamiisa intaas ku dhanyahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.